download it from ilovezedmusic.com.
Acho meka kama moto. Niwe mbambo yanga, dokota wa mutima wanga niwe. You are my sunshine, I need you. Leo, napiga magoti. Mbale yako, kuomba msamaha. Wewe ni mpenzi wangu, nakuhitaji mama. Njoo tuwawete watoto wetu pamoja. Nasema yo 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 yo. I need you yo 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 yo. Yo 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 yo. I love you. Tafadhali mke wangu usiniache mama. Bado nakupenda. Naomba urudi. Sinajua nimeacha kutokuwa mwaminifu kwako mpenzi, kwa sababu siwezi kumtuku kupoteza baby. My love for you shall never die. Kwangu wewe ni kama maji, njo nikupe masaji, njo mukate na siagi, njo naweza kufanya chochote kwa ajili yako mpenzi. Tafadhali usiniache. I love you. Tafadhali mke wangu usiniache mama. Bado nakupenda. Naomba urudi.
From ilovezedmusic.com.